kuliwa na mandu mandu na nzige. Emola, 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 sikia maombi yetu. Mola nipo pendo, light up candle, na postrago tukutane kwenye mwendo. Ziba pengo, pesa ndo mipango. Tasikia raka, nyoka ndani ya pango. Michongo, vile navyotoka, natazama malaika. Wako kwa makundi, ni wasani. Hawana msimamizi, sis, miss, jina miss. Wako juu, nasiwa is. Bera pigia mbizi, come kiss. Life so easy, bera go biscuits. Usikose ile hela kulandizi. Cheki, yenge manis, yenge chukus. Chokoro nyuki, Mungu atakutoa nduki. Na banduki, somesha shukran. Ukiwa mezan, maisha sota fran. Kuna vitabu vingi, babu na Quran. Emola, umeregesha vyote vilivolia na mandu mandu na nzige. Emola, umeregesha vyote vilivolia na mandu mandu na nzige. Emola, 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 sikia maombi yetu.
Sikia maombi yetu, sikia dua zetu, na kila tufanya lo wasiwe mbele yetu. Mola, Mola.
Mungu ni roho na sio mwili. Mungu hana ukabila wala viungo. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo.
Emola, 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 sikia maombi yetu.
Tulinde, tutunze, tulinde, tutunze, tupushe na majanga. Tupushe na waganga, tupushe na wachawi.
Tupushe, la la la. Tupushe.
Usipige kachocho na kukasingizia. Majukumu yakiongezeka, baraka nazo zinazidi kuongezeka. Usipige kachocho na kukasingizia. Majukumu yakiongezeka, baraka nazo zinazidi kuongezeka. Kinachosababisha wengi kunywa pombe na kwenda kanisani ni andiko. Kinachosababisha wengi kutembea uchi ni andiko. Pasipo funuo,
Emola, tupushe pia. Emola, tulinde pia. Emola, tupushe pia. Emola, tulinde pia. Tulinde pia.
Wanionea deli kwa waganga, amnini miriziki alaipanga jania. Aya, uo, aya, amugopi Mungu. Aya, uo, aya, 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 aya.
Ah, Obala Sungu on the beat, the Glashers music.